sukaɓe jokkoɓe weltiɓe on keeɓi fam ɗum yo yewtere keƴƴo neɗɗo nde noon. Min Ousmane Niali Boly, min tawɗaɗo e Oumar Waygallo. Baru, hono gorruɗa?
Basu fo waɗay no gorrumin ñalawma fournota alhamdulillah.
Aha, bisimillah. Eyi, heɗo woni hannde le mbasu o,
so watti junggan yat tan sembe kabaruji ɗi anni fedde oni nde wattudire ɓe gondi e wadde batu sukaɓe jokkolɓe dan teddina dow hen sanne ko nayiri bangal no wattu wondi e waylitirade projet keso ɓangi nokku noddirte sans ɗum faɓol sukaɓe jokkol woɓɓe san kañi e kuli korno kani yarde yesso. En timminiran birki sembe calɗi.
Barwa haali haala batu sukaɓe jokkolɓe pawiɗo dow kabaru waylitagol wattu mo onni darani suko mali goto ana hani hawrude hen.
Noon jaati wori Ousmane Niali Boly, oɗo suko yo kumminiɗo kabaru ha waluji wattu joni hokkama bi avion wondi e yaade batu gonɗo e wadde nokku noddirte New York.
O suko jokolde Oumar Waygallo, o won e sukaɓe temedoron cuɓaɓe le adnaro ndufa kawre o batu arandejo omo noddire Boubacara Mahamadou Mayga. Ngal kawrital ngal yiggitatake ɓe sukaɓe jokkolɓe ardu e jodoto kaldita dow waylita gol wattu.
Kanko Boubacara o holli tiwi darde sukaɓe jokkolɓe an mawnu dow hen sanne, keɗɗe mo komo sifi dow hen.
Balligu sukaɓe yo hokkude ɓamtare dabareji fawarde e fuɗɗude kaldal fewde laami ɓe fanda ko ɓuuri fu hoƴƴude ɗum ɓen. Fudu kana sukaɓe e darano wajibi e majjum, jaabuji bawɗi heɓede pamɗata so imaji yogaji keɓaɗi ƴewaka. Somen dokkodiri juuɗe tan sikke wala min copankeri fanda hawa.
Baru, projet keso paɓotoɗo sukaɓe san e kulikoro fuɗɗi golle.
Koni fana oɗo projet faɓ ƴoto yalon sukaɓe kani fewtude no wattu wondi e waylitirade pewta dow e yirwere dumide.
Golleji kewɗi gatte dow makko ɓeydoji nafa. Yousoufou Diallo o won e fedde noddiritene bureau conseil communal jeunesse san Irene Diala landunde makko.
Miɗen mbawi wiide min keɓali projet gadduɗo waylitere le leydi meɗen ndi fa sanne ɓurde oɗo projet. Tutugol leɗɗe awdiji baylitaɗi fawarde e tabbayeji meɗen kiɗɗi kollitaɗi fuu ana saabe le leydi meɗen yo dow demal awgal e jagutuugi. Gasanga noon on projet keɓaɗo yo jettoje mawɗi.
Projet keso kabaru leydi anka ko sukaɓe e finatawa noddirteɗo ñane jeetama kañum ndu fuɗɗi golle.
Noon wori kowoni fana muɗum fa ƴewto yallahno sukaɓe kani fewtirde wattu jonono adnaru ɗo wondi e yarde yesso kañe e yurwere dumide. Kanko noddirten Aliou Ifra Ndiaye o, kanko laami goɗo heeƴo keɗɗe mo komo sifi dow hen.
Sukaɓe ana kaaja cadre 1 famadu tiɗallaji ɗi pewti fawarde ɗi garata fewtude. Min gaɗan komin mbawi fuu faame ekkito andande komin gondi le miijade ko warata du komin kani gollude. Min pamana kala ko woodi le kabaruji ande kese gonduɗe ɗu e yarude yesso, yo ɗum ɓalal kesal le neɗɗako ɗum.
Niali Boly, aɗa andi kowoni koro sewarena?
A miɗo miila mbiɗa andi eyi hambadi
fati woɓen fenade fe jokkay jehen tan sa anda mi haalento kowoni koro seware ɓe kolli tiwide ɗum woni série weere nokku ɗo fotire série wonduno e segginede. Hollita wiyede yo don sanke goto kañum darno ndeɗon ngallori hitande 1600. Kanko Juliette Koulibaly o yiduyi e cekkura Kondé kañum woni amiri ngallori nde ñalawma hande.
Série ware
e boboore ana mandina tan d'accord de série. Yo bobojo honni seware noddirteɗo ɗu tungue Kone e waltagol haala kone waddani noddirede Kondé. O wardi e ɓiɓɓe makko ɗiɗon, goto noddirteɗo maki goɗɗo odu tiña. Fulɓe seɓɓe menkaɓe samawo en bamaraɓe fawarde mosinkoɓe gari se koɗi bange amin gendi ndi pamral kawral le koddal jaam waddani wayde tiɗal hakkude
maɓɓe.
E jaran joni Minimag. Yewtere meɗen Minimag yontere nde ana fawi dow démocratie kaku e leydi yankaku lobbo.
Hoɗo sukaɓe paami dow kabaru démocratie ila naati le leydi meɗen ndi hitande 1992 fa yettade ñalawma handen o.
Baro ɗum ka yo lando lobbo
noon
de.
Noon jaati kanko noddirteɗo Mouhamed Ali Agalida o yeehi leygal ɗo kawrital joyigal dow démocratie gonnugal e wadde le yontere nde le leydi meɗen ndi keɗɗen ko heɓini en toon.
Cukacukala mali hande nga holliti ana henna sara banggal ɓamgol dabareji leydi ɗo gonɗen ɗo. Adam Dicko o hoorejo wadde sukaɓe neɗɗaku daraniɗo démocratie kaku honnika kambaka keɗɗenna ko sefi.
Seeɗa seeɗa woni koɓe itti juuɗe rewɓe e sukaɓe kabaru furuba kabaru démocratie anniyaji golle politique hinnade kabaru leydi ndi.
Ɗum ɗo wonde a wi professeur Issa Ndiaye noon sukaɓe ana kani janggude yalla ana keeɓa darde yo ɗum tan faɓatoɓe.
L'exigence ɗum wonatan kabaru wajibinde heɓude adadu rewɓe kayo tawe rewɓe jangguinaɓe no fewi. non dun tawe sukaabe janginaabe no feewiri jande haarata tan hebdu diplome ngaji dun nawtorade kala ko woni haklam mudum andude leedima e nokku do gonda e miijaade sanne dugo warata ko dun do yo hunde sukaabe juminde nafa mawdo toti tan be joodo hultinde wiide yoni ko mobbe yoppana be place uji di denno an haani sukaabe tino jangude
sukaabe hawrobe o do batnon kolliti an kubi nani huncude tiidalaji goduddi fawarde e daranade do kaani ley neddaku
dun do lati sababu mi andara golliji ardibe mabbe ko dum golli kono be gollire dum andude ko dum fuf febi law jungo mabbe ko dum dun hebali law ne darda mo fuf kudo fuf kambe sukaabe be tinno parfe hedo tiagal dum tabondira juude bangal golliji lamudi sukaabe be na jeli hebde place uji di mobbe na mila wiide ala hani be kando dum denno ne holta wiide sukaabe immo e tekina kumul yo ngoga demokrasi o yari yeso gila dubinogo e jetti hande kay ka tafum kay wona bangal rawbe e sukaabe be hana fi min jopira mobbe be lamadi kulle de honnobe muyirini yo ngoga be sarabe amen denno fandaji mabbe ko fawade min famde kulle de ka wona fi lamadi min
tagan nyala didi dokondira hakilo ko buri sukaabe temdere e chapande nayon miji ke do dabere demokrasi kaku famande du ko yalti hen fawarde o ko de lawi tentilidi fandati dalaji mo demokrasi kaku mali wondi handen
mamadou sama seko usman diko on jara masanne wattu jone en jara birki sembe chaldi
Coupe d'Afrique rugby hirnaange leydi Afrique ana wonde wadde leydi Benin le ciakite yontere de eglu Mali hawru hen ana woni e Liverpool be
non jati be do sukabe duubi sappo jetti fa yotto duubi noga e jiddana gonde hawrtin le ngal do kawrital kanko dum woni secrétaire général de rugby leydi Benin dinodo te Mohamed Bessangare kedda mako ko sifi do hen
Mali ga handen ana seyni fa sanne sabe de men kebi coupe de watere men lati ma champion labi didi pedi hen du hikam mi de gikkani hebude coupe odu ana walla men yide on jottingo pelle hirnaange afrique fa warde e ngabude do le coupe kebado fu
sen jari kabaru ballon joueur mali abdoulaye jabi iwi sporting o yeyi leyde di turki capitaine eglu mali o senyini hakke hitande besiktas tiagal dum be ana bay soddemo
min mil kabaru di timmi do de nyaali buli
boru do kadude
holitinde wi de film eden whatsapp o do anton 76 62 88 51 via mo o do fodi be jeggit o 37 321 suka fa ndiefe no konna ndir ono do e sere yotir meden ndi minodir tous o grande ana warande waran yo waddo kabar hono etti gondi e bonirde ndi leedi meden ndi region ngay ifur du ngara halde do hen